Siqembu le-Democratic Alliance namhlanje sivakashele i-Ward 5 kanye ne-Ward 4 eLikwa, savakashela ne-Ward 10 eGavenimbengi. Yingemva besithole imibiko kubahlali ngey'khalazo abanazo ngendlela zesimo esingagculiseki abaphila ngaphansi kwazo. Abahlali bayakhalaza ukuthi baneminyaka esondela eminyakeni engamashumi amabili bahlala endaweni abakuzo, kodwa kuze kube namhlanje abawatholi amanzi, abawatholi futhi namathoyilethi abanawo. So bazizwa bahlukumezekile ngale zinto lezi ezenzakalayo. Abanye abahlali bahlala esitandini esi-1 imindeni emibili kuya kwemithathu, balokhu bathenjisiwe ukuthi bazohanjiswa abanye kusala umndeni owodwa bese bayakhelwa. Abanye abahlali bayakhala ngokuthi izindlu zabo mabaya bayobheka emshinini, amagama wabo ayavela ukuthi izindlu ziphumile e-Extension 8, kodwa kuze kube namhlanje abakangeni. Mabaya kulama address lawavelayo kwi-system, bafike bathola ukuthi sekuhlala omunye umuntu kuleyo address, and bona balokhu bayantula. Maba-aplayela ezinye izindlu ze-RDP abalitholi usizo. So sizwa ubuhlungu ngale simo esisitholile la. Siyathemba futhi ukuthi sizokhona ukuthi sibambisane si-Democratic Alliance ukuxazulula le nkinga, sikwazi futhi nokubhalela usomlomo ephalamenti nama-portfolio committee human settlement. Sizocela ukuthi basidlulisele lelu daba ukuze sikhone ukuthola ixazululo, sibuye sizosiza umphakathi. Kuyatshengisa ukuthi iqembu laka-ANC alinandaba nabantu, alibanakekeli futhi abantu.